Uta notice niko vibaya siko poa nimeno kwako ile mbaya nimebwaya usije nifanya nkaja kwa retarded nini mbaya njoo mama unipe zali la mentali wendo yule dem mi nataka niweke ndani yule dem anafawe na petangu kidoleni kama game goddamn toto kuno feni stories za jirani mem toto kafunzi wango mani mi ndo nachotaka kaulimbo umesha nasa umenifanya mpaka nkiona rembo na unataka taka kufunga pingu za maisha ndo jambo nalotaka mi na we mdogo mdogo mwendo
Mwenzako niko vibaya Usinifanye nikachizwe mtoto ebu acha rombaya
Mimi niko vibaya
Usinifanye nikachizwe mtoto ebu acha rombaya
Kanipanga mara nyingi kasame Si unajua migidume na moyo Na wajabu sana Kwenye swala la mapenzi kuyagawa sinachoyo Nipate shida giza mapenzi Kutwa nalia kama somnya mwezi Mwenzako sijisiki Kama nataka ishi tena Kukukosa mama sita Sili tena ukisema ujiketo Nta kufata da saa tisa Manoro yangu kubum kuba Tena naisi wendo chanzo Chama pigo yangu Kudu unda
Mwenzako niko vibaya Usinifanye nikachizwe mtoto ebu acha rombaya Mimi niko vibaya Usinifanye nikachizwe mtoto ebu